Nimeshachoka kuwa lord, nitaanzisha maandamano. Wengine wanapata misipati, nakosaje mahusiano? Ama nipake mafuta cologne, ninukie manukato. Kama nitakosa hii haki, hakutakuwa na maridhiano. I wanna say, kuna wakati na kuwaga na msongo, mi mawazo ya ni mingi mingi. Unyonge kama kuku wa mdondo, lini nitapata ushindi shindi? Yani mpaka nionekane na chinyongo, muone na wivu mimi. Au ndo mnasema huruma sio malezi? So let me sing it, say. Upweke, 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 utaniua upweke. Kweli ndo nakosa mcho yani, au kusudi mwezenu niteseke? Jama upweke, 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 utaniua upweke. Kweli ndo nakosa mcho yani, au kusudi mwezenu niteseke? Nipate mmoja tu kunihudumia, binadamu wote hawa. Tukikerana nianze kumlilia, na madeko deko sawa. Kuhusu malavi devi nitakamia, nitazingatia pawa. Nitajipa ukandarasi uinjinia, dokta nitatoa dawa. Loli, I'm so lonely. Kama kuku wa mdondo, lini nitapata ushindi shindi? Yani mpaka nionekane na chinyongo, muone na wivu mimi. Au ndo mnasema huruma sio malezi? So let me sing it, say. Upweke, 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 utaniua upweke. Kweli ndo nakosa mcho yani, au kusudi mwezenu niteseke? Jama upweke, 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 utaniua upweke. Kweli ndo nakosa mcho yani, au kusudi mwezenu niteseke?